DJ Schwaz, Mambo Bad. DJ Schwaz, playing more big hits than Mike Tyson.
Kwenye club watu wana dance tu Jomino kwenye track majabu Bit wazim sauti ya dhahabu Unatakaji ma Welcome to Bora sura ni nice East Hamda bumps Najua nimewa kwa chu Najua leo lazima watu wa banju Okay Uchafuke kwani nini Wanauliza tutasifu happy mbaka lini Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi Tuangaliane, tusalimiane Hizo nambazo simu ndio tubadilishane Vile tumejua na leo tu Kwa hivyo leo du tutainuka tu Na kuruka tu Banjuka juu Life ni fupi na amisi jifungi Na weka shida chini na tupa mikono juu Ba 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 Banjuka tu Ba 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 Banjuka tu Ba 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 Banjuka tu Na weka shida chini na tupa mikono juu Ba 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 Banjuka tu
DJ Schwaz, Mambo Bad. DJ Schwaz on 98.4 Capital FM.
Na umo lako la nifanya ulala And if you like me and what you see, I can organize some privacy. Cause you are deadly, shapely, sexy, especially when you move around.
Fadhali usifane ni cheke Stadia ngana jaman merudi studio leo na nasikia poa Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwevo ngoma poa Tundo tazidi kutoa Unatulia nini vana mkatuzi choke Unapanguza nini vana wacha jashi mwagike kote Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi Klemo round ya menyambano kute na ngoma mbili mbili
Ati black chocolate ni fine melanin bana toka nikapate Kanapenda kenye miwa napenda soka napenda toto chupa na hagano
Watu wengi sana wakule roundi ni acheni pia ni none Safari yangu ngepeleka mbio lakini mamu wakuenda pole pole Usukreni mechoka nikona nguvu kazi ile ngombe nyona mchani Sita choka kutafuta majani Sita choka kuendelea na safari Wacha mguzangu zitembe Wasani watu wa nguvu wa pepe Kimaisha na kila kitu wanafana Ni bidini utafika kwa luna ataka Hata nikigonga soba do mziki zangu start Sambaza, nimeamka chali yangu na sioni tena kaa Lala, weka matches kando tuenda kazi Weka stress kando mambo kwe safi Moral, moral watu wangare Moral, moral watu watame Na mzipandishe juka bendera na mwimbengu maka national anthem
Nataka tu heshima yako
Baby girl and I know Majin Yakuaro Did you want to back?
What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hand out your face because hey I am unbreakable I am unbeatable I am unsuable So if you like my song sing it for me as well
Who got it you over me?
Hey, hey.
Who got it you over me?
I said
who got it you over me?
Na hauna mwewe moja Unahanya huku na kule timi na kungoja Unani seduce at you trust stay pamoja Na ulipo na hanyo ule bestangu lewa moja Si hata juice my boys walifucheke na manzi flani mtaani Na kila wakati unanipadeto na chama taani Fatuma, majuma na zaituna Sulu wapa ile chuma, sulu wapa ile chuma Kila time na nisho umechill Na stories zako zimefuma Unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu Nokini chekina chali, unatamani kumia damu Hata nikihamu makuzo najifanya kitunu saumu Siku feel, we feel vangu chuki na mini tunie Pio kipenda jokali ya kupitupia mabati ama kumekie Tine sandal misho tu minika chick Unaniklem siku pilavu na look so cheap Fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka Shuka
Yeah. all the yards and I bring out the vibe. Who got the light? We wanna fight. Sit down, relax, we not search for no beats. We want to party, we don't want war. Ladies are showing us what they want. We got the party out of control. We keep the people entertained. We got the industry, we dominate. We got the energy, we regulate. We bring the party when you think it's too late. We got the ladies entertained. We got the ladies entertained. What's my name again? Proper, so we don't sit nude. Give it a light and let you jump, eh? I will make you jump like crazy. I want to see the sexiest lady. Party like you ain't party lately. Girl, you know I got the remedy. Reds and I will rock you daily. Reds on with a brand new style. Maintaining the number one profile. Bring you heat and make you boil. Girl, you know I'll get you spoiled. What's my name again?
Lakini blessing kuwa hai ndo maana kila furai de yoni bili na furai. Sahi siku mi isha ingi ya klabu. Pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Deba shawika haya hii ni ile klabu ya ajabu. Na hanyo acha kwenyeshe venye haufanyo. Reverse psychology mwambia kitu awezi fanyo. Si unani like na mina kulike. So tuna like ya na si unasike na mini na psych. So tuneza anza kutai na ashara ruka. Ashanza kucheka kiswahili na musha hata kamba ezi buka. Kabla jamka hajanza kuenda ni shamwa gizias man of ice na sambuka.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje, hey, kumbe ni under 18. Venya napewa maje, hey, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje, hey, kumbe ni under 18. Nitambia jejaje, hey,
tuleta chupa tatu for me, myself and I. Tukawaida mwaga peke yangu, sinaga wife. Lucky today ni kunasty. Nina shoure, nina manzi. Walu nikataga leo wanasikia ouch. Juhuwa na mahaga zina fit kwa couch. Vizuri sana, yani ni mzuri sana. Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana.
Nikatadia University of Nairobi.
Kukumpandilia itakuwa gahobi. Aka nisikiza tuende walk in the park. Nikamshika tunatalk in the dark. My body language aka bubu talk. Apo jiva jigardens, shastukia mako. Wabia idemu zana pia wenyangau. Migutro yangu yana wikame zahau.
Hey, kumbe ni under 18. Sami ningejuaje. Hey, kumbe ni under 18. Napewa maji, kumbe ni under 18. Sijui itakuwaje, kumbe ni under 18. Nitambia jejaje.
Nina morale, sasa susabe. Nina morale, wataka tambe. Nina morale, usinihande. Nina morale, wataka tambe. Jani ni kiche kisoka na mabeste. Kati ya Arsenal na Manchester. Watende goma zikibanga bang. Marabu reggae funky na magenge. Pasi kwa mlango kasikia bembe. Kufungulia demu wa mtanta. Kava kipo waku pipa mahamam. Takumdai hizo vitu tanta. Pipi mama unanibamba. Na mavitu tanta tam. Hebu kankam. Nina mahaham ya kuzinyamya. Ukinipa zamzazam vita zinyamya. Nina murale sita susabe. Nina murale wataka tambe. Nina murale usini hande. Nina murale wataka tambe. Nina murale usisabe. Nina murale wataka tambe. Nina murale usini hande. Nina murale.
Mawasiliano zime break down. Network bila set of union kama MOU. Baby you got to know. Bila wewe bila mimi wasikia si fresh. Tutashinda tukihangaika daily lady. Stress levels apana healthy.
Ooh, benzi, mbona tetezi. Bikuna tune. Pull it up again. Pull it up again. Pull it up again.
DJ Schwaz, Mambo Bad.
Yanafanyika unapokaribia speaker na kuhisi kama heaven umefika kwa sababu ya hino kolabo mpya ni Isa Big B Keira Toileta kila mwaka tunamoto kwambia huu mwaka itabaki imeacha kila mtu mshanga
huu mwaka kadilo za roba tutabamba Isa Big B na Keira Stranda hizi traki za bamba
Chopstick and you behave up, I can't just go when you dance floor. In the belly, get full and drink, and you do it. warning. Wale mamanzi waitwa mablanda da wako na watching system. Nikijitupa nao ninatoka na kobole. Wenyeji washatupatia onyo. Unataka kuweka hewa ndani ya ndai. Tuliza beti tapeti enda kwanza kionjo. Kwa matatu za tufeo westi. Ukishapata mfano hiyo basa fly kwenye ndai yako.
Zima kelele itafika, dunia nzima kuna manzika wa Nairobi. Amengara nguo safi kidanja na mestu ajope. Kila siku na mwona tawa kitembea na maringo. Ajo kimpita lazima utapindo hiyo shingo. Kwa kili nafikiri atafungua jezo vifungo. Yo jinsi memkaze jankazi ya kufika huko. Wajon mishindo kusema jina yangu no nini. Zagun mwona mungina mengara limini na nini. Cheki blanche jemeka nikani mekunyo changa. Jo zile vitu mwona jana usiku juta shanga. Jo kali na kwambita bidu tumeanza kuchanga. Kauna bime ojo chanza kutanga changa. Cheki ule gaga gaga. Check you like gaga. Ninge kwa judge Miss Universe ninge kwa kawaida. Manzi wote wa Nairobi angeshinda bila shida. Kaini manzi wa Nairobi amkwanze katika. 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 Dunia nzima kuna manzi kwa Nairobi.
Zako atakani zavako sasa wetu ni usitoke hapo nimekudiki kitambo naomba tu nipe namba zako atakanza sister ko
vile amenipeleka mbio siwezi tuliza jani sikali hata kidogo kuambiza ndoka na giza nasubana bitu mindo yako nimekuwa stoka kwako na kwangu bado na mtoto lakini niwe naona kwa ndoto.
Sasa wetulio sitoke hapo, nimekudiki kitambo. Naomba tu nipe namba zako, hata kani za vako. Sasa wetulio sitoke hapo, nimekudiki kitambo. Naomba tu nipe namba zako, hata kani za sistako.
Kibonga nisikie, sauti yako, roho yangu inatulia. Nikikuona, nachali yako,
kuna vile naumia.
Nasubana bedroom window yako, nimekuwa stoka kwako. Na kwangu bado na mtoto, lakini niwe naona kwa ndoto.
Sasa wetulio sitoke hapo, nimekudiki kitambo. Naomba tu nipe namba zako, hata kani za vako. Sasa wetulio sitoke hapo, nimekudiki kitambo. Naomba tu nipe namba zako.
At the top of your mountains, then I spend the night.
gabu. Just on this, sila zima, sila zima,
sila zima to do. Tunezenda home na vijitu. Sila zima to do. Tunezenda home na vijitu. Sila zima to do. Tunezenda home na vijitu. Sila zima to do. Tunezenda home na vijitu.
Sila zima to do. Tunaweza kona kwanza ketani. Tune baby tupate matani. Lakuna chakuka gandani. Wata ni kulip toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Siati kila saa ni kiku undress. Siati kila saa ni chakukares. Siati kila saa ni mambo ya sex. Sila zima, sila zima. Najua baby wea unataka. Pia mima time uwaga nataka. Lakini leo maze ni sijisiki. Ata mima ze kicho kina uma. Tumbo pia nasikie kisokota. Na kuna venye nasikia kukaokota.
Sila zima to do. Tunezenda home na vijitu. Sila zima to do. Tunezenda home na vijitu. Sila zima to do. Tunezenda home na vijitu. Sila zima to do.
DJ Schwaz, Mambo Bad.
Ate, ate, welitana nilikunywate, ate, welitana nilifanyate, ate, yo wasee niambie, kulientate, welitana kulientate, ate, welitana nililewate, ate, welitana nilifanyate, ate, yo wasee niambie, kulientate, satisa kamili ndio mina muka, na umu na mifuwa, nikiteki mlangangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa, kujichanganya, kujikanganya, kweli jana ni nini mimi nilifanya? Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablue. Nakuta na jirani yangu mkamba.
It's all in the delivery and presentation. In the mix with DJ Schwaz.
Mtu mtu manu umzima unatabu. Ni nini nilifanya? Majabu, 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 zabu, zabu, ya majabu, majabu. Kulitana kulientate, ate. Kulitana nilikunywate, ate. Kulitana nilifanyate, ate. Yo wasee niambie, kulientate. Kulitana kulientate, ate. Kulitana nililewate, ate. Kulitana nilifanyate, ate. Yo wasee niambie.
DJ Schwaz on 98.4 Capital FM. DJ Schwaz, Mambo Bad.
Chagua na yoni kitu ntushua ante mwenye anajua ni Shinsuke, Shinsuke, Shinsuke.
Baby, una smell fresh kama lavender na cherry. Sini kuite Mariah jo vile umecarry. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since I ni check you kwa telly. Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy. Ni wanga magush na sedusa ta medusa. Na kusa, kipusa, anapata magusma. 9 inches kwa boxers, a bass baby.
Yeah.
maisha yangu tamu squeeze na nrarukia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwata kabisa ama nanze kukunywa. Ona venyele zangu zimerefuka mpaka hatu aniambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si na zote zikopoa kamchele mekiwa mnazi ame migusiwa. Kengo mina kubamba basi sukatike neke na kushika songwezi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu sitoke nae. Leo hata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana mpako vunje mguwe nsidi tukuimba.
Maisha yangu siku wizi apa kule, toka shule, toka town, paka ati, paka macha apa kule. Mimi yule, 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 hasla. Nasaka ganji apa kule, familia naye kule. Toka kite mbaka kile, toka nyuma mbaka mbele. Mapas, pika kelele kwenye klabu. Apa kule kwenye klabu. Apa kule, apa kule, tuende kwa.
Hapa kule, hapa kule, hapa kule,
what that?
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 History si sana siyo mwana. My time niko juu, my time niko down. My time niko hapa kule. Na mshukuru mola yule. Punitsi tuko mbele. Tutaka mnango makale. Kandoe na uliza swale. Nina kitu chamuka sale. Mini gabu, mini gabu. Gabu. Panyo gabu, mini frasha. Siku wizi wa sikula tu. Apa kule kamdudu na koka kotu. Apa kule wajichunge papi adu. Uju ya kadudu. Ukira ruwa itabidi unajua. Kabla kufua chunguza tapia. Kauna mpenda unga na endoa. Marafiki na ishina upoa. Wanafiki nilisha wandondoa. Kimziki na juwa tatoboa. Oa oa oa.
Tata, I'm
hizo mpacha.
Swing, swing, muziki ni bomba, bomba, talanta zindumba.
Nina
mademo kila kabila wakamba wajaka. Mademo kubugi na kucheza chakacha.
Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise.
Nina mademo waki Afrika na siringi.
No, no, no.
Na mapandre makala singa ikoni ni.
Maanisha nini jama? Kitaka kujua kijana mibara. Mahali kuna mababy kakadha. Nice bumps, eh, ala. Friday Sunday tuko ndani ya taxi. Madem kama 30 kuna joto vinati. Wengine wakonje, wengine
fati fati.
Weusi weupe, wengine
katikati.
Dere pole pole achana na shoti. Vitendo vinafanywa ndani ya moti. Today mamesha piga magoti.
Holy Roba Achado.
Swing swing muziki ni bumba. Talanta zindumba, Afriki acha kuzumba.
Tata amsha, hizo mpacha.
Swing, swing, muziki ni bomba.
Bomba,
talanta zindumba.
Nyashinski juu ya mic mnajua vocals ni also glorious. Na ni popular
yeah.
Lakini juu ya meza kuna issue moja bigi ka notorious. Demzuri ya meno kitali ni jangili. Lakini chali ya ezi kubali juu ya nini
oh.
Akikubali watasema amekuwa soft. Cast
orange
so, anadu nini anafikiria kwanza Situation tricky na ni mtani ni na respect 50 my mean. Kikubali wataniuliza vipi wade
It's all in the delivery and presentation. In the mix with DJ Schwartz. DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
Tumekuja kuwa shika. Tumekuja kuwa shika.
mafuta kibiriti nipate kuwachemsha sikamili tupate kuwaamsha
ili nami tupate kuwachoma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu yajua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa bumba bumba bumba
basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama
Kizeni kwa makini, prime time yangu kafika Prima rutini, weighing the odds It's better to be out with your boys Making some trolls so pretty, you're mistaken to toys Na piga time, sex and gapi Fumbuwa radio yako, piga fine tune Teki kama ni Tisa nane, tane Tisa sita, tane
Tane tukawa
Saita uwa wapi Usiwache yendele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zoto nazo Nashindwa joni zame wapi Yendo yangu sasa ita uwa wapi Usiwache yendele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zoto nazo Sijui ni yazi kusema vipi Wacha tuniseme uko fiti Kwanza vile umesimama mtoto Unafanya na shikwa na joto Kwanza nikicheki yo kifua Nasikia karibu kujiua Lips zako softi nasema Yendo yangu lazime itasema Nashindo joni zame wapi Yendo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zote unazo Nashindo joni zame wapi Yendo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zote unazo Hizo tekeza kuzani kwa chu Unafanya biski ya tupembachu Hiyo mbili ya kwikisonga kidogo Yendo yangu inaruka kidogo Kamu bonge na yo inazusha Lakini chunga inaeza rusha Cheza nalo 9 inch yote sisa Na kupabureka mara sita Sijuni nisemi
Hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi Na msumari ni moja itengia wapi Tulia nipe msumeno ni gore vifiti Nikezekana nikitengeneze yo kiti Lakini kabati yako ni kubwa sana Ilalishe hivi nipige randa Na sandpaper nikitia mana kusugua kitanda Ya mtu moja strike your unit ni nzito kusongeza Wena ndalie tuju ya meza Atutepi mana tape mesha Nifupishe, nirefushe, alafu nikate Rangi rangi lia blue ni pake Lakini balu mpaka Kasena shindwa nipake pande gani Usio nasiwa seni mteja wangu Temaliza leo leo Ndiyo utajua kwa nini Squeeze nitua nyundo wako meo Meo
Nashindo wajone zame wapi Nyundo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zoto nazo Nashindo wajone zame wapi Nyundo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endele ya cheza nalo Mbaka iseme jina zoto nazo
Bro, natuwa nimekosa sana Duni mendike ibaruwa mjwe vile nafanya Hopu kwenye riba domu na kazana Kabla niendele salimi ya sana mother Najo unashindo nwapi nilikuwa na lala Kile mwali ntukua kaniweka kama brother Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga Tangu nitowe ngoma yangu ya ulevi Huku Nairobi nimejua watu wengi Wengine wazuri, wengine wanipendi Sijali, majenguli nifunza kaki jeshi Huku kali muenda jino moja Ama bezi ya mazidi kushikisha gomba Doi kingia nitakuja kuwaona Kina omari, kina tuma, kina zoa We wasalimie na uambie niko poa Yeah, niko poa Watupa jama, niko poa
Niko poa
Meta
baruba yako nilishika
Sinja watupa jama, niko poa
Meta baruba yako nilishika Lakini ukunya gaga mihogo yangu ilifika Ukunyeri na kuambia tu ni mashida Mbaka nimefikiria kuanza kuwapiga ngeta By the way, yule mama mkamba Mama Katanga siku za shakuwa mwizi Yoko nali utakiyo mwizi
kukupa tamaa ni kupoa.
Kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno suide dance. Sisters ni hande hande hande. Kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno suide dance. Sisters ni hande hande. Alabu imeshona vichakare, mamazi wakatika vihatare. Matali wasorora vihangere, vihangere hangere hangere hangere. Dada niambie jina lako, nimenoki hizo njaro zako. Naomba nafasi wakati wako, tukatike nawe peke yako. Mabisi wako, mabule wako, chakuri yako, akule vako. Akileta jambo, tumfanyo majambo, afanyo mambo, afanyo mambo. Kila kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno zoende dance. Sisto zini hande hande, kila kila mtu na wake.
Mkono zangu zinaniwasha na shindo tashika manzi mgani hapa ndani. Nikiona huu na mtaka, nikiangalewa kwanza na mwacha. Lewa kuwengi kushinda matali, ukiovu lazima nitoke na kani. Huku nikuwa danganya kunu, ule na mpenda kushinda mwingine. Mpeleke ni vasi kwa dance, unikazi toke. Na leo takatika sana, kwewe kafoni yako posi pote. Chupe funike vizuri, mtu asikozole. Aya, ni club ni aja, baka DJ kuna wangi. Batenda na mpote, kitu katua, zio amenda hafi. Labda piku mali ya kamataji, 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 kamataji.
Kila kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno zoende dance. Sisters ni hande hande. Kila kila mtu na wake, hana hana shauri ni zake. Nipe nipe mpuno zoende dance.
DJ Schwartz, Mambo Bad. DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
My fans, me now wapenda wo, now wapenda wo, wo. Take
wa fans mi na wapenda wote na ma autograph ta sign siku zote na washukuru walioni hold down na kwa hii rap game sita wa let down I promise mi na wapa promise too album yangu itakuwa hit tupu so you better act like you know wakiuliza nana na roga sema prezo oh really though once again here we go it's the Jackson knocking knocking on your door na wapa vitu haters na wapa mambo na wapa vidonge wakitema shauri yao mi na count blessings zangu Joe na mpende msipende ndivyo ilivyo on my two still moving on strong walio dhani sita make it damn you're dead wrong na kama uko down basi sing my song kama kufloss is wrong I can't be right na kama uko down basi sing along kama kufloss is wrong maze I can't be right
my fans me na wapenda wo wote my haters kama mnipendi
kule disembe
meza wembe na wapa life kama side a car rolling
na wenye wivu wajinyonge
my fans me na wapi
Baby don't go. So baby don't cry. Why, 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 why. Baby, baby, say my name. Can you feel the pain, 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 pain?
I know that you're fed up. Sing along.
Nipende sana mbona unadai I can't see you fly niko chini bado nitarai Figa yako ndio mzuri sana Adhiambo Wajua kupepesa hizo sianda Dear Jesus I never knew I'm a tenendo Baby girl wame dongo dongo nega heri Don't you let me jisadendi tomona weri
Nikipiga ushiki tangu last week mimi nimekuwa busy what's the deal ni nini nimedu na kama nimekukosea samahani mimi na wewe tuishi kwa amani basi niruhusu hata kama uko mbali pokea hilo busu kesho kani tukutane bila swali wande mu imefika club imeshona na shindwa kukuona eh Adija uko wapi
niko hapa
Adija uko wapi
niko hapa
nimekupata sema unachotaka pata au carbonara pasta kiuno kata teremuka mama Usiogope kiuno chako mama 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 mama
tunateremuka teremuka 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 tunateremuka teremuka 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 tunateremuka teremuka 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 tunateremuka teremuka 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 teremuka
Moi je fais danser chanter what's the deal ni mbaya na we see don't wanna do things my way so I got to say Je fais danser, chanter, what's the deal? Ni mbaya na we see you don't wanna do things my way So I got to say
Once again, it's Nasty Thomas Like I told you, you will hold us up I'm your number one lover, Ebu Skiza We'll never play you, you'll never play me Mambo VP, to watch your DVD Adija na kuita kila siku baby Nataka uwe namba moja kwa ku lady Mbona wani drive kila siku crazy Crazy, crazy, zizi Adija na kuita kila siku baby Nataka uwe namba moja kwa ku lady Mbona wani drive kila siku crazy Crazy, crazy, zizi
Tuna teremuka, 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 teremuka Tuna teremuka, 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 teremuka Tuna teremuka
You're not sure? Pull it up again! Pull it up again! Pull it up again!
DJ Schwaz, Mambo Bad.
Historians.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Historians.
Mama
118. Jose, Benny Blaze, my voyage, Dalabi. Back up, Pico, Sopo, like Kutoka, NBL, West, South, CLA. To the Babylon side, yo. Swale, bro, Haraki, Shaha, na yo, club, yo, Kweli. Tuta, Bate, Kinyama. Mwenye kubaki, home, Akilala. Sharia, the Escaloka. Hey, DJ, wake up, no man. Jamaica, Mukatika, Pakache, Pakache.
It's all in the delivery and presentation. In the mix with DJ Schwaz.
Dozana system ya kufu Nikubo bomba gosha Arake Mwana bucha
Nasikia makelele next door Kumbe kuna party mimi sijui oh Nasti amuka wacha kulala bro Situvae faster now Here we go Hukondani naona kuna watoto Wamevua mbua eti kuna joto Rumba sakata kamata madada tamu kama kashata Sababu leo ni fiesta forever Mambo vipi utaweza basi tutacheza Together baka asubuhi hakuna kwenda Okay Mr. DJ Zimata Sasa kila mtu ameshikwa na fura get up everybody stand up kila mtu Kila mtu Ni wakati sote twende dance floor Tuichese super katumwake jasho Usibaki nyuma shika mazi yako Let's go, it's a party time Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme Tunawapa rhyme Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme On y va
Tu veux danser avec moi Je veux danser avec toi Tu veux danser avec moi Je veux danser avec toi Tu veux danser avec moi Je veux danser avec toi Je veux danser avec toi
It's all in the delivery and presentation. In the mix with DJ Schwaz. Schwaz, Mambo Bad.